Hallelujah, Jesus. Father, we worship you, God. Hallelujah, Jesus. Umulapa wenu taufilwa. Umulapa wenu taufilwa. Umulapa wenu taufilwa. Taufilwa ukuposha. Naiteshinarienuya. Shinarienu Yahweh, Ishinaria Chila Mashina Yos, Umulopa,
Umulopa, Wenu Taufilwa,
Taufilwa,
Umulopa, Wenu Taufilwa,
there's power in your blood, Jesus. Hallelujah, Jesus.